Omuwala oba neiba nga bwekozakoza ai jakoke kayimbi kali akali mu nzira eiye kulinga oba ndabidde ebbanga eryeddene ezo engoma zakukama gyekakubira era gye kabeera eiye Australia, yeah. In the new love melody, yeah.
Oh, one of my music on Zewatama. Zewatama. Oh, one of my music on Zewanywa.
Zewanyi wanze, ay ay.